You might think we're hurt more than we have to.
Superfreem penzi waona je hali yako
Sabaha nuri lazizi hali yangu kama yako
Waona je wazazi nyumbani utoke hapo
Kawa nusura mwenyezi ofu ya juu yako Ebu nitoe majozi Unijuze shida yako
Shida yangu sijiwe Dawa yangu sura yangu
Ebu nitoe majonzi Unijuze shida yako
Shida yangu sijiwezi Dawa yangu sura yangu
Wengine weachomozi na kupenda peke yako Wengine weachomozi na kupenda peke yako
Daima nitaku Pendo lako Daima nitaku enzi Sili tupi pendo lako
Kiwa gambali baby Uza kopeshe na zidi spidi Usini aje baby Papiko la kigaiti Asi mororo
Najua uko na mimi mpenzi Usije we
Ufanya kiporo
Najua kuliachaka kwezi Yeah, yeah, yeah
Kiwa mbali baby Mzako pressure na zidi speedy Usini aje baby Utani papiko la kigaiti
Sijiwezi Dawa yangu sura yangu
Ebu nitoe majonzi Unijuze shida yako
Shida yangu sijiwezi Dawa yangu sura yangu
Wengine weachomozi na kupenda peke yako Wengine weachomozi Kupenda peke yako
Daima nitakuenzi Sili tupi pendo lako Daima nitakuenzi Sili tupi pendo lako